Ya, ya.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Yani darasa na konde boy.
Yumba. Fafa champion boy.
Yumba.
Classic.
Aga, make you wind in my bebe. Jipinde pinde kama nyoka. Hey. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare, viatu kule. Silare, lare, come kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye joto tapepewa. Yongeze, niongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jambazi suguri na pijaga saluti. Stop. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Lore gumba happy. Yumba juu yumba chini. Yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani namba unayopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Au pasue aldhi wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevalia usongo. Goma ngoma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldhi na udongo. Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira tunde.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Hata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jambazi suguri na pijaga saluti. Stop. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi. Kalewa wamembeba.
Natokaje.
Alijifanya mjuaji. Kumbe mimba haiko tileba.
Ata
giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nita giza giza mpaka tumoro. Twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.